Yeah, it's your boy Risen Star, Uganda. Mikono juu, mikono chini, mikono juu, mikono chini, mikono juu, mikono chini, mikono juu, mikono chini. Tumekuja na namba moja, tunakimbia mbio hatutakugoja. Tuko na Holy Spirit, siyo ganja. Yesu ni driver, hakuna kucheza. Tumekutana for the first time, Uganda, Kenya, tumepata time. Wewe ni nani na unasema nini? Unataka nini? Hakuna plan. Jesus life, tuna enjoy life. Tulikuwa dunia ni kama kuna talai. Tunagombana, tunapigana. Tulikuwa waizi kuwa laisi. Malijuana, wengine pombe. Asante sana Mungu ulituokoa. Mikono juu, mikono chini, mikono juu, mikono chini, mikono juu, mikono chini, mikono juu, mikono chini. Nakumbuka hizo siku tulikuwa tunalia machozi kama ya ng'ombe. Walisema tutaweza, tulisema tutaweza. Walisema tutapata, tunasema tutapata. Tumepata. Walisema tutasoma, kusoma, tulisema tutasoma. Tumemaliza. Walisema tutajenga, kujenga, wana tumejenga
nyumba, nyumba.
Hey. Sisi kwa wa Yesu, Yesu la Yesu, komanda ni Yesu, Biblia fundu, vita siyo laisi, tunapigana na shetani. Mikono juu, mikono chini, mikono juu, mikono chini, mikono juu, mikono chini, mikono juu, mikono chini. Ngamaliza ngakubye mu Luganda, Risen Star mulenzi we Uganda. Kanuka kubye Uganda, Kenya ne Rwanda. Jesse Record, hujab yes.
Kas.
Wa Kenya,
hey.
Unasema nini?
Yes, tu.
Tanzania,
hey.
Vipi sasa?
Yes, tu.
Kampala,
hey.
Uza mukamba mucha.
Yes, tu.
Rwanda, Burundi,
hey.
Unasema nini?
Yes, tu.
Kinshasa,
hey.
Unasema nini?
Yes, tu. Shika shika kwa tumbo, shika
shika shika kwa migu,
shika
mbele nyuma ruka mikono juu. Shika shika kwa kichwa,
shika
shika shika kwa tumbo,
shika
shika shika kwa migu,
shika mbele nyuma ruka mikono juu.
Shika shika kwa kichwa,
shika
shika shika kwa tumbo,
shika
shika shika kwa migu,
shika mbele nyuma ruka mikono juu.
Shika shika kwa kichwa,
shika
shika shika kwa tumbo,
shika
shika shika kwa migu,
shika mbele nyuma mikono juu.
Ukisikia Risen Star Uganda kufika pa Kenya, what do you expect? Salute to Mzee Kaweza Patrick of Jesse Records. Risen Star.